Blog Talk Radio.
Umukobwa tutabavize misakurandi rwa bisari ruseruka abanyejimba n'umuhungu wa Renzo uhorira nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira
Turabashuhuje nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC turi kuwa gatatu ni tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2022 muri kuba bageze cyaje ndayizeye nkaba mbara mutereza ko muri amahoro hirya no hino ni nabyo tubifuriza uyu mugoro rero mu kiganiro cya radio itahuka dufite insanganyamatsiko imwe gusa turi buganireho turareba kuri kampanye yatangijwe n'umuryango wa Rusesabagina ndetse tukareba n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Kennedy Human Rights tukareba n'abastari ba Hollywood binjiye muri kampanye Free Rusesabagina ku ruhande rw'abambari b'i Kigali bo bati ni PR y'aba Hollywood kugira ngo babashe gufunguza Rusesabagina ariko ntacyo bitwaye icy'ingenzi ni uko kuri kuvugwa turaza kureba rero mu magambo ahinnye ibyavugiye mu kiganiro cyamaze isaha cyari kirimo abantu bakitabiriye benshi kandi ubutumwa batanze bukaba ari ubutumwa bwumvikana bufite ishingiro kuko nta mpamvu Paul Rusesabagina yashimutwa akajyanwa mu Rwanda ibyo twita muri kanguru kote akimubutabera nakurikiye rero zimwe muri komantari zagiye zandikwa uyu munsi n'abantu babogamiye ku ruhande rwa Kigali bavuga bati aba bantu baharanira gushaka ubutabera kuri Rusesabagina ikintu batazi ni uko batageze bavuga ngo ku byo yaba yarakoze ariko icyo kibazo kiri ahangaha ahubwo ni ukwibaza impamvu bahangayikishijwe na kampanye ya Free Rusesabagina muri iki kiganiro cyacu rero turi kumwe n'abana ba Rusesabagina ndi kumwe na Karine Kanimba ndetse na Roger Rusesabagina bakaba aribo bane natwe muri iyi emisiyo yacu y'umugoroba spesialement yo kuvuga kuri iyi kampanye yatangijwe isaba gufungura Paul Rusesabagina tudatinze reka duhikaze abatumirwa bacu reka duhere kuri Karine Kanimba muraho murakomeye n'ubwa mbere uhostinze kuri Radio Itahuka ariko ndagukurikira kandi urakora akazi keza mu itangazamakuru mubanye n'amahanga wahise uba umunyapolitiki de kariyeri hubwo gerageza uze utangire nawe ukora ibikorwa kuko muri iyi myaka igiye kuba ibiri ijwi ryawe ryaragaragaye ryarumvikanye ku ruhando mpuzamahanga muri diplomasi nakubwira rero nti kuraje kandi urimo gukora akazi keza
murakoze neza kazi twagakoranye n'umuryango wose ariko ndabashimiye kuri
Roger Rusesabagina ikaze mu kiganiro wowe nzi neza yuko ahubwo uri mu gihugu cy'Ububiligi nibazaga uherere muri iyi minsi ariko nzi neza yuko mufite akazi katoroshye nk'iki gikorwa cyakozwe uyu munsi nzi ko umuryango urimo gushyiramo effort ikomeye kugira ngo hagire igikorwa cyo kurekura umubyeyi wanyu
urakoze Serge kuduha ikaze kandi banshije ko ngiye gukora ikiganiro na mushiki wanjye Mutano Karine ibyo babaye uyu munsi n'itangiriro y'ibintu dukomeza kugenda kuko ugomba kubeza urugamba urugamba ntirurarangira ntiruzanarangira byose abanyarwanda batazaba baba barabohotse ku buryo nta ntituzagabanya ingufu ariko aho dushoboye kugira icyo tugira kugira dushyiramo ingufu uko dushoboye
ni urugamba rudashobora gusozwa nyine mutageze ku cyo mwifuza kandi iyi ni nakoze abanyarwanda bose muri rusange si umuryango wa Paul Rusesabagina gusa nk'umuntu tuzi twese tuzi witangira umunyarwanda yaba ari birimo kubaho magingo aya yaba ataranashimutwa yakoraga advocacy ku Rwanda n'abanyarwanda byatanzwe mu buhamya bwo muri kampanye uyu munsi bitewe n'uko ikiganiro cyabaye kirekire kandi ari na kirekire nasaba yuko wenda twaza kumva bumwe mu buhamya numvise abantu bagiye bagarukaho harimo ubuhamya bwa bw'uyu mukinnyi wa Hollywood Dana Chiro bwiza cyane yatanze hari Teddy George nawe yatanze ubuhamya bwiza tutirengagije na Katrina wo muri Rantos Foundation ubuhamya bwabo uyu munsi ntabwo baciye ku ruhande rwabo nawe ko baratunga agatoki babwira Kagame bati rekura Paul Rusesabagina reka mbona duhere kuri audio gato hano kugira ngo tugire abo dufashe batumvise ibyo tugiye kuganira mbere y'uko dukomeza mu kiganiro
thank you one of the greatest honors of my life was to have been given the opportunity to draw the world's attention to the atrocities that occurred in Rwanda in 1994 by helping to tell the story of the genocide through the experiences of Paul Rusesabagina, his family, and many, many others during those fateful days. It is a story that has stayed with me and always will for the rest of my life. What's more, it gave me the opportunity to get to know Paul, who I've only experienced as a soft-spoken, kind man, one who deeply cares for Rwanda and its people. His love for his family and theirs for him has also always been a source of inspiration for me. After the film was released and seen around the world, I also had the opportunity on several occasions, both in Rwanda and here in the United States, to spend time with President Kagame. And in all of my interactions with him, I've been shown kindness, generosity, up to and including he and his wife hosting my family at their residence. So now, admittedly responsible for Paul's abduction, but such is the case. And now it's been over a year. Paul Rusesabagina has more than given his pound of flesh. And my hope is that this will turn out to be an opportunity. Rwanda and the United States are allies, and I'm hopeful that the two countries can yet be partners to further peace and prosperity in Central Africa. It's a relationship that is not beyond redemption. So I'm asking President Kagame that you extend the grace that you have shown to me and my family to Paul and his family now. Please lead with mercy. Paul is 67 years old. His health issues are serious and persistent. He needs to have immediate and consistent medical attention, and he needs to be with his family. I'm also addressing this to the international community, asking that you continue to ring the bell, continue to advocate for Paul's release so that we can bring this situation to an end.
Nguko rero nkuko mubyumva Dantiro arabwira Kagame ati please ubundi nibikwiye no kubwira umuntu ati rwose sigaho Kagame no mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ibyo yakoze mu gushimuta process bagina azingaruka zabyo kandi kandi bareka nguhereho ubonye ibyo Dan avuga ngaha urabona ko no umuntu byakoze ku mutima kandi byanahungabanyije bitewe nuko yakinnye muri iriya muvi ya Hotel Rwanda yakinnye karakteri ya Paul Rusesabagina ari umukina mu izina rye urabona ko ni ibintu iyi story yaramutakinze cyane ishobora kumuhungabanya mu buzima bwe bwa buri munsi gerageza dufashe muri message wumvise atanze hariya abeginga Kagame ati please rekura Paul Rusesabagina
Hano Don Chido yashakaga kwerekana yuko nawe aziranye na Kagame na President Kagame azi barahuye bahuye na yaranamutumiye iwe agerageza arimara aramubwira n'umuntu muzi n'umuntu bahuye n'umuntu wagombye kwemera yuko icyo abantu bose ku isi barimo baravuga akaba navuga nk'umuntu uzi neza papa bagize igihe kirekire kumwe azi uwo ari we papa azi neza ko bamubeshyera azi ko biriya byose byabaye byari biri ikinamico ko kandi nabyo byararangiye kungubu papa arwaye kandi akeneye yuko arekurwa rero Don arimo arasaba yuko birangira peacefully akarekura papa ariko akoresheje ukuntu aziranye na bombi
kuba aziranye na Kagame ni ibintu navuga biteye amakenga no kumenya friendship banagiranye kandi bose bagiranye ubucuti kubera iriya sinema ya Hotel Rwanda kuko na Teddy George araza gusobanura iyo friendship ye na Kagame ndetse na famiye yanyu kubona rero babwira Kagame nk'umuntu bazi kandi bazi neza ko nyuma y'iyi sinema aribwo atake zatangiye kuba kuri Process Abagina ni ibintu wasubiza abandi ukabusanga ibirimo kuba ku mubyeyi wanyu ari ibintu by'umwihariko kandi aba bastari ba Hollywood bazi neza ikibazo kuruta n'abanyarwanda babibona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu binyamakuru ntibabashe gusobanukirwa n'ubutumwa burimo Roger Rusesa Abagina message ya Don Umva irumvikana arabeginga abwira Kagame ati please rekura Rusesa Abagina ararwaye ni umuntu witangiye ikiremwa muntu ni umuntu banaziranye banakoranye mu gukora iriya sinema urabona ko harimo ubucuti bw'abantu baziranye cyane kandi akaba aziranye na Kagame ku by'umwihariko bisobanuye iki ku ruhande rw'abantu bifuza impinduka
ku ruhande rw'abantu bifuze impinduka twe no ku kibazo cya papa en particulier nuko done azi papa ngo kandi nabivuze kandi azi na Kagame neza done inshuti y'umuryango twamenye kuri rya filime ya Maj de Cine mu Rwanda nkuko abisobanuye yaraye kwa Kagame we mu rugo bamutumiye bamuhereje ibyo kujya kumuzana umujya kumeka ingagi kandi azi yamenye kumenya abanyarwanda ho gato amenya u Rwanda rukunda amenya n'icyo cy'u Rwanda ku buryo acyumva kurusha abandi abantu benshi
nanyibukije ko yagiye kwita ingagi izina right
exactly yagiye kwita ingagi izina warose wende yararaga nk'uko yavuze mu karaka video yaraye no kwa Kagame mu rugo ngo kugira ngo perezida wa Repubulika agutume mu rugo we kurari we mu rugo nawe umuryango wawe nuko ari umuntu bamu mwumvikana kandi mufitanye ubushuti nk'uko natwe hano yaraye hano iwacu igihe kinini iminsi myinshi ariko we message ya done ndi gukora yumvise nuko avuga ati ntarira arenga ibibazo byose bishobora gukemura kuko niba twagiranye ubwo bushuti we Kagame tukumvikana hari icyo twari duhuriyeho na Paul urabizi ko arengana kuko yabusobanuye ati umusaza yararenganye baramushimuta baramufunga ariko ntirirarenga turacyafite umwanya wo twakemura ibibazo mu mahoro dushobora kuganira ariko ufungure ntuzaye nyine umuryango wa communication tubiganire tuko twabikemura nk'uko bavuga ati twabikemura nk'inshuti ibintu twaganira kuko Kagame arabizi ko ibintu batabikoze by'iterabwoba nari babaye bavuga ngo ni fabric the hero bya Hollywood don ubwe ni waruhari iyo filimi iyo filimi itaranasohoka bakirayitekereza njye mu Rwanda gana Kagame don Kagame arabizi neza ko don abizi ku byo ntabiziranyeho ko nta kintu cy'ifabrike kirimo avuga ati reka tubikemure gicuti
kuko don ikiganiro yakomeje avuga ati umubyeyi wanyu akimara gushimutwa yakoze amakontakti ashoboka kugira ngo abashe kumenya uko byagenze avuga ko yatelefonye inshuti yatelefonye imiryango yatelefonye abantu bashoboka kugira ngo abashe gukurikirana amenye neza warahapene cyangwa uko byamugendekeye kugeza n'uyu munsi asanga ishimutwa ry'umubyeyi wawe ntawe rihuriye n'ibyo bamuvugaho cyangwa bamuvuzeho ikindi nanone kubera yari afite icyizere cy'ubutabera ndetse umubyeyi wawe akimwa ubutabera kandi reka nimba hariya niho ruzingiye u Rwanda rwavuze ko ruzaba umubyeyi wanyu ubutabera barangije baramumwima ubu iki ni ikintu bavuga ni ikihe kuko baravuga bati azabona a fair trial ntayabaye ahubwo bamwimye ubutabera bamubuza guhabwa abavoka be bamwima rekodi y'ibyaregwa urubanza ntiyarubona uyu munsi iki ni ikintu cy'u Rwanda yavuga ni ikihe kandi kanimba
nta kindi bashobora kuvuga naho na n'icyo bagombaga kuvuga bigitangira kuva bamushimutse bari bishe amategeko urubanza ntabwo rwagombaga kuba bamukoreye ibyicari urubozo bamukoreye ibintu byinshi batagombaga gukora ku buryo byarangiye kuva bigitangira ariko ubungubu aho bigeze nuko na l'ONU nk'uko mubizi nayo yasabye imaze gusaba yuko baparekurwa maze kuvuga yuko bamufashe arbitrarily kandi u Rwanda ruri membre de l'ONU u Rwanda rukora parti y'izindi traité international kumwe n'ibindi bihugu byinshi bivuga yuko nabo bagomba gukurikiza amategeko yanditswe nabo basinye gukora parti y'izo organisation mondiale rero ibyo ngibyo bishaka kuvuga yuko conséquence naho zizaza rero kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza bagombye kumurekura ariko ibyo tuzi ko nuko internationally ku isi yose abantu bafite message imwe baramusaba yuko amurekura kandi ibyo bizakomeza bizamuke naho ntabwo bizagabanuka
ntabwo bizagabanyuka kuko iyi kampanye yatangijwe uyu munsi yo ije ifite imbaraga kandi bitandukanye no mu bindi bihe byatambutse ubu turabona noneho ko kampanye imaze gushiftinga igiye no muri Hollywood ubundi twabonaga advocacy zikorwa n'abantu gusoma uburenganzira bwa muntu tukabona abasenateri n'abadepite bagerageza kubivugaho ariko ubwo Hollywood nayo yafungiye imiryango ivuga iti ngiye kwinjira muri kino kibazo kandi kiza gufata indi ntera Roger Sabagina ndacyari kuri Don hari ibyo avuga ku bushakashatsi yikoreye kubona umukinnyi wa sinema afata umwanya akajya gukora kugira ngo abashe kumenya koko ibiregwa Paul Rutesabagina ari ukuri akagera aho afata conclusion avuga ati si ukuri nari mfite icyizere cy'ubutabera ubutabera simbubonye inzira isigaye niyo ko tubwiza ukuri Kagame uko tumutekereza ijambo ni ryanyu
urakoze Serge nyine doni nk'umuntu wese kubona ko abanyarwanda byo gushinja umuntu iterabwoba ngo umuntu ngo ni umuntu teroriste bitera abanyamahanga ubwoba abantu batazi u Rwanda kugira ngo ujye guhita usimbuka mu bintu burya abantu bamwe babaza kuvuga ati kuko batazi u Rwanda neza badakurikiye amakuru mu Rwanda nk'uko twebwe tuba tuyakurikira baba bateka mfata igihe mbanze nanjye numve situation uko meze n'ubwo Paul Muzi ari inshuti uko Muzi adashobora kuba umuteroriste nuko twaraganiye twarabanye ibyo tugishoboka ariko reka maze ntegeze ndebe kandi maze nsome ndebe uko bimeze nuko duvumbura utuntu tumwe uti mu Rwanda abanyamakuru babanize uwagiye muri politiki bamuciye umutwe abandi babafunze babakoresha icarubozo byamufashe igihe kugira ngo abigereho ariko noneho icyerekanye neza ko nyine nk'ibyo yavuga ati mu Rwanda hazaba fair trial nk'uko yavuga ati Rwanda igihugu cyatemera no kubabirwa babi beshya mu mahanga ngo igihugu cyateye imbere hari ubutabera hari amajyambere amaze kubona uramutse ubonye ziriya report za American Bar Association ukareba izi report ya UN yano nta si birangira bivuga ati ibi bintu n'ama organisme yose aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nta muntu n'umwe wasaba ko 99 akarongo 99 bose bari bumvikana ko ibi ntabwo byari ubutabera ntibyari urubanza byari ibintu bimwe by'ikiramico ku buryo nawe nta biramworohera nawe uvuga ati reka noneho kandi nawe yagerageje kuba yavuyabwa na Kagame mbere y'uko akora ikiganiro cy'umunsi noneho Kagame nawe guhura na komunikasiyo batacemo nabaza babiganiraho kugira ngo banze bijye muri media ariko uburyo umaze kugerageza ibintu byose ugeza gusobanurira abantu kurezo n'abantu ko rero bidacamo ukora ujya kuri next step nyine ariyo yingiye uvuga ati reka tushye mu ruhame noneho anabyereke n'abandi wenda bashobora kuba bari bagifiteho ikibazo avuga ati basa nk'aho nta muterorisi avuga ati izi raporo zose niba u Rwanda ruri pati ya UN turi pati y'organisation yose y'abanyamahanga ariko bavuga uti ibyo bavuga simbyemera nubwo kandi ndi umunyamuryango wabo nabyo byakanguye abantu benshi ku buryo nabyo bifasha n'aba bari bose be Hollywood nabo kuko ntabwo ari ubuzindi mpuhe zindi wenda bashobora kuba bagira papa ni uko abantu mu by'ukuri umuntu wese muri kamere yangwa akarengane ariko n'ubwo faxing izi reporting izi urubanza ngo urusha no kujya kuya kuri YouTube ukafata summary yarwo uko utabwa umuntu yarenganye none bamenye ko hari n'abandi barenganye inyuma ye nabo bonda badafite ubavugira nk'uko twenda dushobora kuvugira papa tutadafite amahirwe yo kubabavugisha ibinyamakuru nabo bakavugira umutima wa kimuntu ahubwo utingomba kugira icyo nkora
turaza kuhagera ku byo Catherine Rantos yavuze kuko nari mpari muri 2011 ubwo papa yabonaga kiriya gihembo nyine cya Rantos Foundation ibitero byamugabweho kuko ndabyibuka bari batangiye kampanye yo kumwamagara no kuza kwigaragambya hano muri Capitol Hill igihe yafataga kiriya gihembo I was there nari mpari uko byagenze turabizi twategereje kugeza ku munota wa nyuma tubona ntibaje ariko bari bahere muri New Hampshire kuri headquarter ya Rantos bandika amabaruwa birirwa batelefona ubona yuko nyine bararwana n'izina rutetse abagina ariko ntibarwana n'ibikorwa yakoze muri Hotel Mille Collines aho turaza kugaragaza kwa mukanya Teddy George nawe mu buhamya bwe urabona ko agaragaza ko aziranye na Kagame abantu se bavuga bavuga ati Kagame turamuzi twahuye nawe yaradutumiye twagiye iwe sinema ya Paul yakoze cyangwa bakoze biturutse ku buhamya bwe n'igitabo n'iki bati u Rwanda rwarabishimye kandi wibuke ko nanakurikiye testimoni zitandukanye z'abantu benshi barokokiye muri Hotel Rwanda muri Pauline bari inshuti z'umuryango uyu munsi ntabwo bakiri inshuti z'umuryango bitewe n'uko nyine sisitemu yabasabye yuko bazana indi story itandukanye n'uko byari bimeze reka twumve ubuhamya bwa Teddy George muri iyi kampanye mbere y'uko dukomeza muri iki kiganiro hagati.
Thanks to NIH and Dawn and everyone else for participating in this vital forum today. You know, it's been it's over 17 years now since we started the journey of telling Paul Rusay Sabagina's story. And obviously, I had intended to make a movie about what had taken place at the Mille Collines Hotel and Paul's heroism. And now this has grown into the seminal and classic story of the manipulation of media, the use of power against the individual, the destruction of truth. And it has gone from what I thought was a powerful story when we told the film into this just unbelievable story of 21st century manipulation and control by these authoritarian figures. I first came upon Paul's story when I was sent the script of my co-writer, Keir Pearson, the initial draft, and I read it, and I thought, this story is incredible. I have to investigate, and if possible, tell this story in cinema, in the most powerful medium at that time available. So I traveled to Brussels, and I was picked up at the airport by a taxi driver called Paul Roussey-Sabagina. I drove in his taxi. We sat in a cafe, and we talked initially of where he came from, where his family were doing now. And over the course of the next 3 days in Brussels, I listened to this man and gathered that if his story was true, this was an incredible act of heroism by an ordinary man who had managed to save over 1,000 people. So I then returned from Brussels to New York and began serious research into the story that he had told. And the story was not unknown. It was pretty publicly covered both by the great Alison DeForge, fantastic human rights documentarian, Philip Gurevich in his book. It was covered in Condé Nast Traveler as the story of the heroism of one hotel manager. And Steve Bradshaw of the BBC had also covered it. So there was a lot of documentary evidence about what had taken place from April 8th, 1994, I believe, the genocide kicked off, and what Paul's actions were in that hotel in Kigali. I gathered all the information that was available from the books and did an enormous amount of research, and Paul's story basically checked out. I then asked him, would he go back with me to Rwanda to talk to some of the survivors, to get further information and for allowing me to get a sense of the country itself, what had taken place during the genocide, and just the enormity of the crime that had happened and the enormity of Paul's bravery. I went back with Paul and Tatiana to Kigali in 2002. I stayed at the hotel. Paul was greeted like a hero by the people who had survived there, by the workers. I met ministers from the government. I met multitudes of survivors around Kigali and around the country, all who verified Paul's story. So, and I traveled around to the genocide memorial sites, and particularly to one at Murambi, where thousands of people had been murdered over the course of 3 days. I traveled there with a Rwandan government minister, and I was so deeply moved that I wrote in the condolences book, I have to tell this story, and came back to New York, and along with Keir wrote the script again. And lucky for me, I managed to persuade Don Cheadle to play the part of Paul in a movie that was funded by numerous cinema producers around the world, English, Italian, Canadian, and United Artists in the United States. We shot the film mostly in South Africa, but we did also shoot in Rwanda. The opening sequence of the film, which is a helicopter shot of the Paul's van driving towards Kigali, was shot from a Rwandan army helicopter. The army allowed us to, flew us and allowed us to film. So there was active participation, not just by government ministers, but by the authorities themselves in the movie that we were making. We made the movie. Our expectations were pretty low because it was a small independent film, hard to break through in the market. But we went to Toronto Film Festival. We won the film festival. We got enormous acclaim there, and we were on the road to the Oscar race. The movie had quite enormous influence around the United States particularly, and in Europe. But it seemed to bring to the attention not just what happened in Rwanda, but what was going on in Africa at the time, particularly in Darfur. And it struck a chord with people. And we ended up with 3 nominations at the Oscars. Paul and I traveled the country to great acclaim. And then eventually Paul was awarded the Presidential Medal of Freedom from President Bush. Shortly after the film was released in the United States, I returned to Rwanda with Tatiana. Paul was supposed to come with me on that journey to show the film in Rwanda. At the last minute, he changed his mind. When I got to Kigali, we screened the film in the Intercontinental Hotel Ballroom to the whole Parliament of Rwanda. I sat between President Kagame and his wife, and we watched the film. He laughed when his image appeared on screen, as it does in the film. He turned to me and thanked me for making the film. The next day, I went to the presidential compound. I met him again. I talked about the influence the film was having around the United States, how various companies and people that I've met were willing to invest in Rwanda, and that I hoped that the film would stimulate a better life for the Rwandans after the genocide. He thanked me again. I have a photograph of him shaking my hand. I have a photograph of him sitting with me at the screening of the film. I was thanked by numerous parliamentarians. The following night, I showed the film in the Amahoro Stadium, which had been a refuge for refugees during the genocide. And I showed it to some 5,000 or 6,000 people. It was the most moving screening I've ever attended in my life. There were howls of anguish and tears afterwards. The film was universally received in Rwanda at the time. A year later, Paul's book, An Ordinary Man, came out, in which Paul criticized the electoral success of President Kagame, where he received 96% of the vote. And from that moment on, Hotel Rwanda became the center of a disinformation campaign, and mostly in Rwanda, but some of it in the United States. Now, the film that we had created was not true. In particular, the New Times newspaper mounted a continuous campaign. They went back to the people that I had interviewed and had them change their statements about what had taken place. This was a classic example of manipulation of media to turn the truth on its head. Clearly, the government had decided, once Paul had become an activist against what was taking place in Rwanda, that the film had to be denounced and denounced as untrue. There were numerous articles put out by the Rwandan government in various newspapers in the United States. I responded to them right away. And each time I responded, I presented the facts, and there was no challenge to what I was saying. The fact of the matter is, what people watched in Hotel Rwanda is what basically took place within that hotel at the time, under the constraints of making a feature film about an event that spread over 2 months. And it was clear to me that Paul's challenge and his fame, his challenge to President Kagame's political activities in Rwanda, was clearly the reason that the film was being denounced. On several occasions, President Kagame himself denounced Paul. And since that time, since the time of the denunciation of the film, both Paul Rusesabagina's human rights activities have grown, and President Kagame and the Rwandan government's denunciation of the film and attacks against Paul have grown as well. And I think that this, as we see authoritarianism grow around the world, whether it's in North Korea or in Russia or in Africa, this is a classic example of where we have to stand up for the truth. And we have to stand up for an individual who fought for other people and defend Paul, and we must rally around him to get him out of prison now. Because if Paul Rusesabagina suffers in prison, we all suffer. And the whole notion of truth, the whole notion of telling the truth through movies, through television, of propagating the activities of human rights activists will be destroyed. We can't, this is a bigger issue. It's an issue for Hollywood, it's an issue for Washington, it's an issue for Brussels, and I, for one, will continue to fight to have Paul released and hopefully save his life. Thanks, Kerr.
ndahembuko rero murabyumva TD George avuze byinshi cyane ahubwo n'abantu batari banazi urumva yuko yahanganye na propaganda ya Kigali nyuma yuko sinema batangiye kuvuga yuko ibiri muri sinema atari byo avuze ukuntu yajya agashyira inkuru nyine arispondinga ku byandikwaga kandi umuntu wigiriye yari gukora investigation wagiye kwihura n'abarescape wagiye guhura n'abayobozi b'u Rwanda ku bazungu burya ni ibintu bikomeye bwana Roger kumva ubonye storage zitandukanye hari ahantu wari ureje bakakubwira ko uri umuntu mwiza wamara kuvayo bakagaruka bavuga ko uri umuntu mubi bikwereka rero bamwe bavuga bati abanyarwanda tugira ibinyoma byinshi ndibaza ukuntu Teddy George atekereza iriya system ari kumva yuko yamaze kumenya ko ari system ya dictatorship ahangaha muri ubu buhamya bwe ni ikintu none wenda kubavuga bati iyi kampanye ni Hollywood of course ni Hollywood kubera ko iyo tuza kubona uruhande rwa FAIR TRIAL twari tuvuga n'ibyaha wenda uburyo yisobanuye mu rukiko ariko ntigeze ahabwa amahirwe yo kuburana ni ukuvuga ko nta verisiyo y'urubanza dufite twaba tunawesinga time tujya kuvuga tuti yahamijwe icyaha iki n'iki ataranaburanye ba nyir'ubwite bavuga bati twari dufite amahirwe yo kubaza mu butabera ntabwo bamuhaye niyo mpamvu rero umuntu abibona ko wa mugani bo barabona yuko arazira uwo ari we bitewe n'igikorwa yakoze cyo muri Hotel de Mille Collines karine kandi bareka nguhereho ku buhamya bwa Teddy George
Teddy George yexplice yavuze yuko papa bamubeshyera yuko ibyivugwa ibyo leta y'u Rwanda ivuga uyu munsi bitandukanye n'ibyavuzwe mbere n'ibyo guverinoma yikoreye na conversation bagiranye muri production ya Hotel Rwanda ku buryo ibyo yerekana nuko karakteri ya papa wari we n'ibyo bagerageza kumubeshyera atari byo atanga exemple nawe ya historique ye rero kumwe na experience ye kumwe na gouvernement mu kuri bahiriye histoire ariko binafasha kwerekana yuko uyu munsi ibyo nubwo ibyo bivuga kuri Hotel Rwanda n'ukuntu bashaka guhindura histoire ya Hotel Rwanda byerekana yuko n'ibyo bamubeshyera uyu munsi na ziriya accusation n'impamvu bamuhaye urubanza bamushyize mu rubanza nabyo ni ukubeshya kuko bafite iyo trend iyo barabeshya byerekana ko n'ibyo bavuga uyu munsi nabyo bikomeza muri iyo direction
kuko ikinyoma kirimo hano nyine ni uko Leta y'u Rwanda igerageza kugaragaza indi maje yayo ivuga yuko yafashe umubyeyi wanyu imurega ibyaha ibi n'ibi n'ibi ariko aba bose barimo kuvuga iyo sura y'urubanza nta yagaragaye urwo rubanza nta rwagaragaye kugira ngo noneho bari bavuga bati baramurenganyije ku cyaha iki n'iki urubanza ntirwabaye yimwe ubutabera kugira ngo noneho n'aba bafatanyije nawe cyangwa bakoranye nawe bakaba n'inshuti z'amagara bakaba n'inshuti za Kagame badaye ku rundi ruhande babashe kumenya iyo bitwara muri kino kibazo hagati ya Paul Rusesabagina na Paul Kagame kuko urabona baradereta kuri Kagame nyir'ubwite nta nubwo bavuga u Rwanda ni Kagame nyir'ubwite Roger Rusesabagina ndagira ngo wenda nebe niba ari cyo wongeraho ku byari bitangajwe na Kane Kanimba niba ari cyo washimangira aho ngaho
nanjye nakongeraho nuko nyine Teddy George kuba uri umudirekita uzwi kandi wubashywe nawe azi akazi ukora kugira ngo ukore filime especially filime y'ibintu biri baze ku bintu historique kuko ntushobora kuvuga uti iyi ni histoire yabayeho ni research kuba kugira ngo ugereho ni akazi kavunanye n'ibintu bihenda nkuko yabisobanuye yagiye mu Rwanda inshuro nyinshi aba leta imuha helikopteri ya gisirikare kugira ngo ajye kwifotoresha gushigusha muri filime yereka filime Perezida Kagame yicanye hagati ya Kagame na madamu arabibereka bakoma mu mashyi barishima baramushimira yereka filime muri stade amahoro baramushimira kubera ko uzaba akazi kose ntabwo gushimira ukaba yakagenda kenteriviwa abantu bari muri mikorine bagatatema neza bakabyandika ni bibiri dokumenta ntabwo ari ibintu wasohora mu mutwe uko bimuje mu mutwe gusa ako kazi kose ni akazi gafashe igihe kirenze umwaka gafata amamiliyoni y'amadolari izo ngendo nabyo nari kuri reputation y'umu director kuvuga ngo ibi bintu ni ntuza ngo ni fake ngo ari bya nyine Kagame n'ejo ndavuze mu urwibutso ngo ni Hollywood ngo yahimbye ngo muhero ntabwo nabyo numva nyine nabyo ni nko gusuzugura no mu director producer wakoze iyo filme avuga ati uriya muntu nawe ibyo ni ibintu byo kugira byo kubeshya kuvuga kuri reputation ya director ubwayo baba bayishyize aho question ku buryo rero nta kuntu kuba yabisobanuye neza ku buryo bwumvikana kandi ufite n'afite na fax nk'uko yabuze kuri ya myanzuro y'uru twakwita urubanza zitari urubanza mu by'ukuri abari aba observateri ibyo batangaje nawe nubaye murya ahantu kubona abo bantu bitwa ngo babagira bagiranye relationship kuko nawe kuva ko nuko babisobanuye u Rwanda rwari ruhambaje igihe cy'uruvuye mu ntambara bari kuvuga ati natwe reka dutange umusanzu kugira ngo twubake uru Rwanda Abanyarwanda bose n'abantu beza byabayeho n'ibyagombye kuba byarabayeho uko wakoze iyo foro zose n'umutima wawe wose ukabona nt'abantu ukaza kumenya ko abantu ahubwo noneho bari gukiraga imikino noneho bari gushaka bari gupanga ibindi nabyo bica intege ariko byibuze n'ibi byabagaragaje ko cyane cyane ko mu maso y'abanyamahanga ko ari abantu bakomeye byo gufindafinda nyine
ibyo uvuga nibyo rwose Roger kuko ikinyoma nyine kirigaragaza muri iriya leta ibivuzwe uyu munsi na Kagame si byo bivugwa na Johnson Businge si byo byavuzwe na Ruhunga Jano si byo byavuzwe n'abantu batandukanye bose bagize uruhare mu gushimuta umubyeyi wanyu bagiye bivuguruza ubwabo rero reka bikomeze bacange ariko aba bose bagiye batanga kino kiganiro icyo bahurira nuko babona ko Kagame ni umunyagitugu icyo ntabwo bikiri ikibazo ni umunyagitugu barabishimangira ndagira ngo twumve Catherine wo muri Rantos Foundation ikiganiro ni kirekire ndasaba abantu baze kugikurikira ku mugereka ndaza gushyiraho link hariya hasi baze kukireba kuko ntabwo twajya kuri buri wese ngo tuzabashe no kubona umwanya natwe wo kuganira ariko link iraza kujya hasi hariya ku buryo baza kuyireba yose ndagira ngo rero tubanze twumve ku ruhande rwa Rantos Foundation icyo batekereza ku ishimutwa rya Paul Rusesabagina n'icyo basaba ibihugu mpuzamahanga cyane cyane nka Leta Zunze za Amerika Ububiligi umuryango w'abibumbye imiryango itandukanye icyo basaba gikwiye gukorwa reka tumutege amatwi mbere ko dukomeza.
What an honor it is for me to appear with this incredible panel. I know that every single person listening now must be fired up as I am to do everything in their power to free Paul Rusesabagina. You know, Nicole just spoke about the dangers of transnational repression, and I want to speak very briefly about the fact that when the Lantos Foundation for Human Rights and Justice in 2011 chose Paul Rusesabagina as the winner of the Lantos Human Rights Prize because he exemplified what it means to heroically shine a light in the midst of darkness and brutality, and he was exactly the sort of international human rights icon that we wanted to honor with our highest award, we became a target, the Lantos Foundation, of threats, of intimidation, of tactics that were absolutely shocking on the part of the Rwandan government. Here, an American human rights organization with no connection to Rwanda, other than the choice that we had made to honor this brave Rwandan, ourselves experienced some of that transnational intimidation. So only imagine how truly frightening it is for people in the Rwandan diaspora to be on the receiving end of these tactics. I want to take a moment to thank and to pay tribute to you, Terry George, for the extraordinary film that you made that told this inspiring story again of light shining in the darkness, of man's capacity for decency and courage in the face of terror and overwhelming odds. And I think I can say with no hesitation whatsoever that but for the film that you made and that Don Cheadle brought to life with his brilliant performance, Paul Rusesabagina would not be alive today. Paul Rusesabagina is alive because you told his story and told it in such a compelling way that it became the shorthand for the story of the whole tragedy of the Rwandan genocide globally. To this day, all you need to say, because not everybody knows the name Rusesabagina, you say, Hotel Rwanda, the hero of Hotel Rwanda. And suddenly their faces light up. They say, oh yes, we know, we understand. Now the reality is that there is a shockingly long list now of victims of Paul Kagame. Those who dare to speak out, and as you said, Nicole, it is political opposition figures, critics, journalists, that sort of the universe of people. And it is a longer list than I could recite right now of those who have disappeared, been imprisoned, been assassinated, been tortured. And Paul has now joined that list as he has become a victim of a kidnapping, a sham trial, torture in custody. And I fear with every fiber of my being that the goal is for him to die in prison under unspeakable conditions. So I don't want to put anybody on the spot, but I do feel that the time has come to tell the second chapter of the story. I think the time has come, whether it's you, Terry, with your extraordinary gift for bringing to life stories we need to know, we need to be inspired by. Dawn, whether it's part of your mission to tell the next chapter, but it is now on us. At that moment when 1,100 people needed Paul to find all of his decency and courage to interpose himself between them and the forces of death and destruction, he did it. It is now incumbent on all of us to meet the moment as well. Some of our viewers may notice that I'm wearing it. I'll sit up so you can see it. I'm very proud to be wearing the Free Paul Rusesabagina t-shirt. This is just a symbol of a movement that we want to seed and to feed and to build so that there will be tens of thousands of people, famous and unknown, wearing these t-shirts, telling this story, reaching out to your representatives in Congress, reaching out to the media, because this is a brave man who did what we all hope we would have done in his shoes, but he did it. And he has paid a price for doing it because he has become the target of a powerful man, the leader of Rwanda, who sadly has not lived up to the hopes we all had that he would not only be a healer of his country, but a leader who would lead with rule of law and democratic principles. He has become a dictator, and Paul has become his top target. So let us now follow in Paul Rusesabagina's very brave footsteps. Let us step forward. Let us interpose ourselves between Paul and the machinery of injustice that has sought to make him the latest victim. And I'm honored to be here with such a distinguished group of people all working together to free Paul Rusesabagina.
Maze kumva rero Catherine Lantos anavuga ku bukangurambaga bukwiye gukorwa. Hari ikibazo nandikiwe nyine, abantu bambaza bati zira t-shirt bazikura he, zagurwa hehe? Roger Kanimba, ni he zira t-shirt zaboneka? Kuko hari abantu batangiye kumbaza bati zira t-shirt umuntu yazibona te?
Les t-shirts mushakuzi bona kuri site yitwa Represent Free the Hero. Nimnandika kuri Google Represent and Free the Hero. Muna hita muivona, ariko mishano kuri wana kuri site ya freerusesabagina.org, changwa kuri page Facebook yacu muna wana lian.
Urakoze cyane kuri icyo kibazo nyine cyabazwaga aho imipira yavanwa. Reka tugaragare ku magambo nyine ya Catherine Santos. We azi papa wawe nyine kuva igihe kirekire, kuva bana muha kira gihembo. Ni umuntu w'umuryango wa Santos, muzi nawe Santos ukuntu umuryango washinzwe, nawe ni umuntu wari wabaye mu victime bitewe n'amateka ye ku giti ye cyangwa bene wabo. Kuba rero barahisemo guhana umubyeyi wanyu igikombe cyangwa umudari, ni ukubera ko yitangiye uburenganzira bwa muntu. Ni abantu rero bazi amateka ye kuruta ibinyoma byarimo guturuka ku ruhande rw'i Kigali bigerageza gutesha agaciro umubyeyi wanyu. Reka duhere mu magambo avuze akomeye hariya, wenda ukore samuri y'amagambo make. Kanimba, Lantos Foundation izi papa wa mbere n'inyuma, na mbere yuko mu mudari bakoze investigation nabo ku mateka y'kugira ngo bamenye koko ibimuvugwaho ari ukuri urumva ni kimwe na Teddy George nabo bakoze investigation aba bantu bose ntabwo baje kuvuga ubuzima bwa papa wanyu cyangwa basaba ngo narekurwe ari abantu mu kirere gusa ahubwo ni abantu bakoze investigation kugira ngo bamenye uwo ari we n'ibyo yakoze byatumye agera kuri uru rwego ari uyu munsi ijambo ni ryanyu
bakoze enquête ndende kuri histoire ya papa bazana n'abantu bo kwinterviewa n'abandi biinterviewe n'abantu bo mu Rwanda ariko baje kubona yuko abantu bainterviewaga bo mu Rwanda bari bafite bose histoire imwe commun bagakomeza basubiramo ibintu bimwe babona bitandukanye bitari ukuri ariko noneho baza no gutangira kwa cela le Lanto Foundation iyo yari iri organisation ya droits humains ivugira abantu ariko ikumva itangaza yuko kubona nabo babaye victime ya attaque zivuye kuri president Kagame kubera ko bashakaga gutanga honor papa kuri biriya kuri izo enquête bari bamaze gukora donc babaye nabo victime yabyo ariko baje kubyibonera babona bumva n'impamvu papa yakomezaga kuvuga ino myaka yose na n'impamvu yakomeje iriya plateforme ye kuko nabo barabibonye n'amaso yabo babibayeho victime noneho badesida rero gukomeza kumuha iyo honor kugeza ko n'uyu munsi bakimuvugira afunze
urakoze cyane Roger Rutesabagina ugarutse ku magambo nyine ya Lantos Foundation ni ibintu bazi kuva ku ikubitiro bitewe n'uko izo harassment Karine Kanimba aratwibukije nabo ubwabo baziciyemo barazibonye ukuntu zimeze aribaza ukuntu ushobora no gutera urayizinga umuntu uri ku butaka bwa Amerika wowe uri mu miles ibihumbi n'ibihumbi uri mu Rwanda akibaza ukuntu watera urayizinga umuryango na Lantos Foundation ariko usibye kwena bisobanuye ati n'abawupuza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahora babaharasinga baranabica nk'uko Teddy George yatanze urugero rwa assassination muri Afurika y'Epfo n'ibindi byose iki ni ikibazo gikomeye kandi mbona yuko iyi platform yashyashya n'iyi kampanye mutangiye igiye kongera gufungura amaso abandi banyamahanga cyane cyane abari muri domaine y'ibirebana na sinema cyangwa Hollywood eriye batakurikira kino kibazo ngo bagiye agaciro n'uburemere
ikwiye guhabwa
Bwana
Roger. Oya rakoze Serge nibyo kuba urebye ukuntu uriya madamu Catherine Lantos yavuze yasobanuye ubona ko yakoze research kandi ubona nk'abantu badukurikiye benshi babizi ntabwo ushobora guha umuntu umudari utakoze research ngo urebe kuko umuntu niwe mudabara ukwiriye papa n'abaramuhaye umudari mu 2020 wahita uzi kamuha umudari mu 2025 abantu benshi batandukanye bava mu mudari ugera ukurikiyeho ntabwo umuntu atanga umudari si nko mu Rwanda rw'ubundi mu kabari uramukunze ejo ndabaye minisitiri ntabwo ariko bikora hano n'ubwo bitembere ku buryo rero urako kano numvise n'ukuntu ari madamu Lantos yabivugaga uko yakoze n'ubu research ye n'ubu ngubu n'ibyo yaba atanga umudari muri 2011 yarakoze research ariko nako yakurikiye n'amakuru akaba azibera mu Rwanda kuko nawe yabaye victime yaziye harassment z'atake z'abanyarwanda n'ubu ntuza n'umuryango wa Lantos wose nabwo bahise bumva ko abanyarwanda babayeho kandi babiri bazadufasha gusobanurira abanyamahanga nawe atajya ataze nk'urugero nka kuriya nyine agasobanura ukuntu nawe byamugezeho ari madamu Lantos baza noneho ba rubanda rugufi nkatwe noneho iyo bitugezeho kuba bimeze ni byiza kuba n'abandi n'abanyamerika n'abashobora kubyumva n'akazi bitworohereza akazi iyo tugiye kubasobanurira ibyo bintu by'ukuntu nakubera ko na papa nibyo nyine yavuga ko na kera ukuntu bamukurikiye mu Bubiligi bahamarasinga muri Amerika nawe urabizi mu myaka 15 makumyabiri ishize kandi bagira madamu Lantos adasobanuye nyine ukuntu n'abandi banyarwanda bari kuza akarengane cyane cyane abari muri politiki bajya muri opposition abanyamakuru ugerageza zose kuvugira abaturage badafite uwavugira wese abyishyura abamuhindura igitambo kuburyo ni ibintu azi uko nawe ni ibintu akurikira byatumye nakomeza nyine agakomeza akurikirana ibintu kandi akomeza nawe yidokumenta kuburyo nawe kuba bibwiye nk'abantu bakagira ba Hollywood akagira nabo politisi n'abandi bantu bose b'abanyamahanga nawe tudashobora kugeraho nabo bakeneye kubyumva ko hariyo mba n'abanyamahanga Afurika bavuga ngo Kagame ngo yateje imbere u Rwanda ngo ni Singapore cyangwa ni Switzerland ariko byibuze abantu bakagenda bamenya niba homo kamwe w'ubutegetsi nshaje ndeko ari bindi nabona no wagera kandi ucukumbura gato ugatugwa ku kintu nawe ukumirwa gato ni Rwanda ni nawe Korea y'Amajyaruguru cyangwa ni Singapore kuri biriya biradufasha kandi gafasha n'abanyarwanda bose muri rusange bari kurengana na system.
Urakoze cyane Roger, uribuka ko mu byumweru bitatu bishize twaraganiraga ahangaha twibazaga iriya nkundura y'abitwa aba victime b'ibitero nyine bagiye muri ambasade ya Amerika n'Ububiligi bandika bakora petition bavuga bati nyamuneka ntimuzatume Paul Rusesabagina arekurwa. Twibazaga iriya motivation yaturutse mbere y'uko basoma urubanza hari hasigaye nk'iminsi nk'icyumweru kimwe niba tubyibuka twakorekeraga twibaza iriya petition yandikwaga. Nanone ukanibaza uti nk'uko twabyibazaga tuti ninde ari wabwiye ko azarekurwa, abo ba victime bakuye inspiration kujya muri ambasade ngo bajye kwandika basaba ngo ntazarekurwe. Uyu munsi rero wenda nubwo intambara ya Ukraine yajemo tukaba tutakibona cyane kino kibazo muri parlement europeye bakiha agaciro cyangwa za ambasade, urabona bose bahanganye n'intambara y'abarusiya na Ukraine, ntabwo abadepite cyangwa abasenateri bose ubona ko ibintu bibahangayikije uyu munsi baravuga human rights y'abaturage bo muri Ukraine kuruta uko twayibonaga mu minsi yashize. Ariko abantu babibaza niba koko iyi dosiye abanyaburayi batagireka bitewe n'uko ari intambara y'Uburusiya na Ukraine. Reka nguhere u Rwanda Roger Karine Kanimbaraga agakomeza.
Ntabwo nkeka ko iyi dosiye bayireka kandi ni obligation yacu yo kugira ngo tukomeze tuzagakomeza bitekereza nk'uko namwe mudufasha mu itangazamakuru mubibibutsa. Yego dosiye ya Ukraine ni ibiri hafi iwabo wenda birihutirwa kurusha ibyacu urebye ko wenda babona ibintu, ariko sinteka ko bazayibagirwa cyangwa banayireke. Ariko ni inshingano zacu zo kugira ngo dukomeze tubibutse ko iyo dosiye ihari kandi dosiye yihutirwa. Hari umuntu urwaye ushobora kugwa muri gereza kubera ubuzima bwaba abayeho, ariko si nawe wenyine, hari n'abantu benshi bakomeza barengana buri munsi. Umunsi wari umunyarwanda mushya warigise nk'abanyarwanda mushya bafungiwe ubusa ku buryo biriya nabyo tuba natwe ni inshingano zacu kugira ngo tujye dukomeze tubibutse kugeza bazajya bakavuga ati ibibazo ugomba kuderengana byo tukabikemura kuko bino ntabwo bimekinga sense.
Urakoze cyane Karine. Aho ngaho we uratekereza iki? Urabona nyine kuva intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangira abategetsi bose bahugiye kuri kiriya kibazo, ntabwo waba ukeka cyangwa ubona ko batakigiye umwanya uhagije nk'uko bawutangaga mu minsi yashize?
No nubwo ibintu nk'uko Roger abivuze ibirimo biraba muri Ukraine ni très important, hari abantu barimo barapfa ku buryo ni important que attention nazo zikomeze zikabakora abo bantu bakenewe nabo ko bafashwa. Ariko tufite chance yuko ino sujet ya papaya komeje kuba important muri niveau zose za politique byaba muri Europe cyangwa no muri Amerika, ku buryo haba hari resolution yabaye adopte muri US Congress muri Foreign Affairs Committee nimba mwibuka Representative Castro ariwe waya avancije. Noneho nyuma yabyo naho the last week icyumweru gishize Vincent Biruta yari ari muri Amerika kandi yabonanye na Assistant State Secretary Wendy Sherman muri communique avuga yuko ari bavuze bavuze ku dosiye ya papa na Samantha Powers wa representante wa USAID amaze gusohora communique yongera akavuga dosiye ya papa. Noneho na handi henshi rero tuzi ko ahantu hose bajya kandi bazakomeza kujya abantu bazabaza iriya dosiye na ahantu bazabihungira ku buryo nubwo ahandi izo base au milieu Ukraine, vino vidava, tuziko, vino vino dossier, elle est très importante, voilà, vous battez ici, quand il y a un autre cas de base, quand il y a un kagame, ni va chaka, comme ça, qu'on a mis, il y a un dossier, vino via papa, gomba, kouanza, kouanza, kouikemur, l'élo, kouize, yuko, tuza, nukoroge, oui, vous êtes tuza, comme ça, tu vous sais,
urakoze cyane kuko muri Lantos Foundation Katrina Lantos yabikomojeho nyine agaragaza n'ibintu birebana na sanction cyangwa guhagarika inkunga kugeza igihe process abagera rekuriwe agaragaza ko iyo nzira igomba no gukoreshwa munyemere tuhatega amatwi cyangwa dutega amatwi ku gace mbere yuko dukora conclusion y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi.
Because he was, along with Paul Kagame, the most famous Rwandan perhaps in the world, and he represented the opposition to the Kagame regime. So he was the prize, he was the golden prize to be taken out, and that's why this elaborate kidnapping was organized. Paul represented the voice of exiled Rwandans around the world, and we've seen how ruthless Paul Kagame's regime has been in South Africa. They committed assassinations. You know, in Rwanda, the most famous gospel singer in Rwanda died in prison. There's just a litany of stuff, and Paul represented the focal point of opposition to Kagame. So he had to be taken out.
There is a Lao Tzu quote in the Tao Te Ching that states to his family, to politicians, to friends of President Kagame, to lawyers, to organizations, basically to anybody I thought could help find a solution to this. I also simultaneously began to try to get my hands on information about the charges that Paul was accused of and try to find independent sources, if there were any, that could refute or even corroborate what was being claimed by the Rwandan government. And that was very difficult to do. But one thing was clear, they had him now, and they weren't going to let him go, not without first giving him a trial. None of us were very encouraged by that. You know, a trial post-entrapment sounded like anything but fair, but if there was any hope, it was that irrespective of the way Paul was taken to Rwanda, there would at least now be an opportunity to have the facts laid out, witnesses and evidence presented, and for Paul to have the ability to mount a defense with a legal team of his choosing. You know, there would be a proceeding for the entire world to see and ultimately, you know, engage with if it was determined that this was indeed a bad act. There would be on record something we could all point to that might compel the world to respond. Of course, that didn't happen. The trial was, you know, all but a show, and the world's attention writ large has been focused on, you know, the pandemic, elections, strongmen around the world, January 6th, the Super Bowl, and a host of other events that over the last 640 days, you know, have been fighting for eyes and attention in this 24-hour news cycle. So here we are now, trying to collectively make noise, shine a light, draw attention to the circumstances, and we're hoping it's not too late. The judge presiding over Paul's case recently rejected the prosecution's appeal to increase Paul's sentence from 25 years to life, a decision that, on the face of it, might seem hopeful, but given Paul's state of health, it's all but irrelevant. If we're unable to persuade President Kagame to intercede and intervene on Paul's behalf, he will likely die in prison, and that would be awful. So we're all here now hoping to prevent that from occurring, not just for Paul and his family, but also, you know, for the cause of justice in general.
You put your finger on something critically important. Our government has not stepped up to do what it must do. The United States has enormous influence and enormous leverage over Rwanda. Rwanda is a small country, tremendously dependent on international goodwill, international financial support. And I believe that if our State Department and if our White House had exerted the full extent of their leverage, Paul would not have been languishing under appalling circumstances for well over 500 days. We need to ramp up the pressure on our own government. I'm encouraged that there are increasingly leaders in Congress who are now not only speaking out, but they're using some of those key words. They're saying foreign aid will not be approved. We will put a hold on this. We will stop U.S. government support for the government of Rwanda until this U.S. permanent resident is released and returned to his family. It is inexcusable when we do not use our enormous leverage to free an international human rights hero. It's frustrating to me as a human rights activist when we don't do everything we can against big and powerful enemies or adversaries like China or Russia. But it's incomprehensible when we don't do it towards small and very dependent allied countries who really need to listen to what the United States says when we say, you are unlawfully holding this man. We demand his release. He's a permanent U.S. resident. And if you want our support and our joint cooperation on many things to continue, you need to be responsive to this demand now. So no excuses. The pressure needs to be increased.
Katrina Lantos, pressure igomba kwiyongera kano kanya. Kagame bakamwereka yuko atakwiye gukomeza kubona ede cyangwa inkunga n'imfashanyo atararikura Paul Rusesabagina. Nahangira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro kubera ko ibindi bane tuzabigarukamo n'ibiganiro byacu bitaha kuko iyi ngingo ntabwo isaza. Reka ngwereho Karine Kanimba, pressure nk'uko nyine madamu Lantos abivuga igomba guhera mu bihugu bitanga inkunga ku gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ahereye hano muri Leta Zunze za Amerika. Nawe ni kubyumva Karine Kanimba?
Ego, kubera ko papa ari n'umu resident américain, kandi rero ni bafite responsabilité kuri security ye no ku buzima bwe, ku buryo nabo yumva yuko bagomba gukora ku buryo bamuzana. Ariko nubwo hari relationships muri between u Rwanda kumwe n'Abanyamerika kandi ni allies, ku buryo kubera izo relationships ahubwo ibyo bihugu byombi bihagombye kumvikana bakumva ibyo Amerika ibasabye bakamurekura. Ariko mu buryo ibyo bitakozwe bavuga yuko Amerika yagombye kongera pressure ku buryo bakerekana in reality ibyo kutumvikana ibyo bishaka kuvuga.
Roger Rusesabagina, mu magambo yavuzwe na Katrina Lantos Asoza, ikintu kirebana no guhagarika inkunga mbere yuko cyangwa kudakomeza kohereza inkunga mu gihe ntacyo bakoze mu kurekura Paul Rusesabagina, urabona aragisaba sanction zakomeje kuvugwa zikomeza guhwitwa ko zishobora kujya ku meza. Arashimangira ko time is now, nta mwanya wo kuwestinga usigaye ni ugushyiraho pressure sanction zikaba zakoreshwa. Wowe ni kubyumva nawe?
Nani nubwo nyumva nubwo ndatarege ufata iyo decision, ariko urebye ukuntu u Rwanda bazanye ibyo kuzanga umuntu asa nk'utinda umukino urubanza rwa mbere rurabaye babazite bati tutegereze hariho urubanza kandi dufite demokarasi n'ubucamanza bwigenga. No nyuma y'urubanza rurangiye ubwabo noneho abacamanza ubwo bakuranuza nabo apiri yabo barajurira ku bwabo barongera bongera ahandi mezi kugira ngo bagende bakwepa ibyo bibazo by'uko umuntu bamukinabye n'abanyamerika bavuga ati wasanga wenda umuntu umwe yagize ubikanguka akakora akazi nk'uko bikwiye ariko ntawe ubikoze. Ku buryo urebye ukuntu igihe kiri kugenda Museveni afite n'uburwayi uko atinda muri ziriya kondisiyo ni ko nabo ubuzima bwe bugenda bumera nabi, ku buryo aho ibintu bigeze ubu ngubu ni ukuzamura pressure. Niba na sanction zirimo nazo zishoboka nazo bakazitangira bakazishyiraho kuko n'u Rwanda narwo rubaho ku mfashanyo z'ibihugu bitemewe n'urwego rw'ababihenuraho ngo Abanyamerika ngo baje kubategeka cyangwa ngo baze kubategeka, ariko mu by'ukuri rubaho ku mfashanyo kandi no kugira ngo Abanyamerika bamenye ko gutaha izo fashion. I don't know if you put a tour idea. Come on, I am a million in fashion. You have a job who put a private jet with a book in nothing more Umunya Amerika cyangwa umubiri wo mu mahanga wakunze icyo gihugu nabyumva ko aragasuzugura kugira ngo ibyo bigomba gusubirwamo kandi bakaba no kujya gukoza nta izo mfashanyo ariko tutabwira abanyarwanda ati mugomba kwishyuramo mu bintu binini binini kugira ngo byibuze abanyarwanda amahoro imfashanyo z'abaturage abanyarwanda ntabwo ari iz'abategetsi ntabwo zo kujya ngo amagende mu ndege abana n'inshuti ze bari baze mu isi yose
urakoze cyane no kongera nyine kwibutsa abantu bifuza kugura t-shirt nyine ko watubwiye site bayibonaho wanazima kuri WhatsApp ngazikira muri link ya YouTube ku buryo abantu baklikaho kindi nanone nuko mbona movement imaze kugenda ibona abantu nabonye abazungu benshi ntaza amazina ariko biragaragara ko ari abaselebriti bote nabonyemo coach wa NBA ashako ni Dark River wa
Dark River yeah
urumva nubwo bikiri hari ubude bigiye no muri NBA biraza kujya no muri NFL so reka dukomeze rero turebe iyi movement n'abanyarwanda bayishyigikire hirya no hino bakomeze bafashe iyi kampanye hirya no hino kugira ngo itere imbere mu gusoza reka ngo rero karine kanimba amasegonda na 30 ubutumwa wasigira abatizemo tugira ikiganiro icyo wumva basigarana kuri iyi kampanye ubona rwose igomba gushyiraho pressure mwatangije ijambo ryanyu
Ego nashaka kwibutsa ndabashimira kuba mwadutumiye muri no show kandi nashaka kwibutsa abantu bose bakurikira yuko ino kampanye nubwo ari papa bavuga ari ibintu bya papa byatumye bahaguruka baba barimo baravugira abantu bose ni histoire en justice zose zirimo ziraza imbere à l'avant kandi rero abantu bose bagombye nabo guhaguruka kugira courage yo gusanga ino kampanye bakaza nabo bakadufasha mu kuvugira papa tukavugira abandi bose nabo barengana noneho tukanagura ama t-shirt kwerekana soutien ibyo bishaka kudufasha muri runo rugamba noneho tukazakora ku buryo ibintu bihinduka mu Rwanda
urakoze cyane kandi kanimba kuba witabiriye kino kiganiro Roger Rusesa bagira nawe ubutumwa wasigira abateze amatwi kino kiganiro cy'umugoroba
urakoze Serge icyo ubutumwa natanga ku bantu dukurikiye umugoroba bakaza kumeza kudukurikira no mu biganiro bizaza nuko iyi muvoma isa nk'itangiye twese tugomba kwishyigikira kuko irerekana u Rwanda uko ruri kandi byose byafasha abanyarwanda benshi si bapo nyine gusa byafasha uko u Rwanda rwamaze imyaka 28 rubeshya isi ko ari igihugu ari paradizo baje amafaranga menshi bafite ingufu babishyiramo ariko ni ugutangira kugenda gahoro gahoro twereka abanyamahanga u Rwanda urwari rwo nicyo tumana nshishikariza abanyarwanda bose bafite nibo bafite na temoignage kwishyira muri social media akashyira mu rurimi abanyamahanga urwo rwari mu cyongereza cyangwa mu gifaransa kuko byibuze kuba abantu batangiye bafunguka amaso baza barakuga temoignage ahubwo bakabone abantu ababishobora byinshi kuko badashobora gutanga temoignage bitewe n'aho barimo ariko ababishoboye was the putting in the movement twese tujye mu bantu b'abanyarwanda twerekana u Rwanda uko ruri unze yakanwe n'ose tujye tuyenda natwe tuyitinga ubona ko ari abarantose nabo ibyo tuba bidokumenta bakabijyana no muri za White House na Hollywood bakamenya u Rwanda ko hamaho karengane ntibabe abantu bagira ngo ni kese y'abapoline yabaye ikibazo mu Rwanda ari amakese ibihumbi n'ibihumbi nayo akenewe
urakoze cyane Roger Rusesabagina urakoze cyane Karine Kanimba naha rero dushoreje ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba reka nshimira abadukurikiye na komanteri mwatwandikiye cyangwa n'ibitekerezo muzatwandikira kandi tubasaba ko mwakomeza gusapotinga iyi kampanye ikagera kure duhererekanya ibiganiro cyane cyane nk'iyo muri porogaramu y'icyongereza ikamenywa n'abanyamahanga benshi cyane bakabasha kumenya ibibazo dufite mu gihugu cyacu mwakoze cyane mwese twabanye umugoroba mwiza aho bwije ijoro ryiza aho bwije igitondo cyiza aho bukeye abandi mwese nawe buta mukomere cyane
mwakoze cyane Serge umugoroba mwiza
mukomere cyane namwe
mwakoze merci
I'm natwe nk'abanyarwanda kazi zaje inyungu zacu birandeba nawe birakureba twese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu
yego nibyo koko abari